Parliamenti ezemo kutula enchaya lero kuyisa embalirira eza ministry ezenjawulo mu nteekateeka eyatandise olunaku olwajjo. Muno kuliko ministry ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyemizannyo, ekikula ky'abantu, ebyettaka, ensonga ez'omunda mu ggwanga n'endala. Mu kuggulawo olutuula olw'olunaku olwaleero, Speaker of Parliament Annette Anita Among asabye ssentebe w'akakiiko aka Parliament ak'ebyenfuna okulaba nti ennongoosereza mu mateeka g'ebyemisolo zireetebwa mu Parliament ssabbiiti ejja.